You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
African Music Mix on the Voice of America.
With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
all aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Buongiorno, buongiorno. A qua buoni mi fa momi na jimi hai. Buongiorno, ulega jimi na jila landa. No hani mi qua mi kabobala. No hani mi yo ni mi dota masang. Buongiorno, anyemi.
Talk to Ramo. Hey, I got my way, get your way, get your own. Why you want to cost me, boss me, force me to take away what you want? Hey, life gets so many roots. Choose one way to give you fruit.
Brother, we have suffered. Oh.
Music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
mapema na toa mkeka sakafuni kisha na kunja pema na kwanza nitakula nini mentari kisha nakuna naanza kujikongoja kichwa chini mikono nyuma ere keke digene nilikopaki mkokoteni na saga na rumba kimchazade nyi acheni na wapa hai machito na nipapisto na furai tunapiga story nyingi walai pina maslai mada na pata zari na pendeka kago uswelini unanipa buku mbili danga chena sunda chini wakati natoka huko kidesho mbamba kiki nitoka nikaona tocha nguvu nikajikuta nimedopoka dada abadi sama nomba nuliza swari akajipu
maskini koma itafazali ingo magali
unatua dada
we vipi hebo nipishe
dada mbona mkari
we kinyago kweli yaishe
nikasema nishara hiyo yote sababu fukara nisije nikakubaga nitupa sero nikawe kapara nikachana nae same za juma kistingisha nilikulu kwa macho hadi angwe kuridisha nageuza mkokoteni na kuerekeja maskani nikawapa study machizi waka nicheke kabotani nilidema maskani sikuwa natenda na nilikuwa nikitafakari ni vipi siku itakuenda kumbe kuna gari likuja na kupaki karibu yangu sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu nilishtushwa ghafla na mlio mkali bahoni nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni kuangalia pembeni ilikuwa imepaki Toyota safi kulikuwa na sura ngeni ya malaika akaomba tafu nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka dafu nilipokea hela alichotaka nilimletea akakipokea tabasamu zito kantolea nilimpa change
Alikunywa
maji dafu akanitupa na kunigonyeza niliganda kama nyamafu nikahisi sana nibeza alinipa busu la huba shavuni akanchomeza
I love you
akawasha gala kataleza Kawaza yule ni mto jini amentokea Mote ya mbali uchabia wendi kwa mentali Narone na jini na puti za mentali na kuwa shwari Na beba dumbesa na katisa samole menu Mala kwa gafla pele yangu na pati yota matu Oh na pata gadabu mala nyingi spende galeo Na ifata gare kuwanza kupaka mala na hema juju Ni yule mrembo
Maskini pole sana Mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama
Na taba samu Oh nimesha toya mama Nana mshukuru mwenyezi mungu kwani hii ni kama kadama Anakuwa mnyonge Anangata kucha na mtazama Anaanza kulia, anatoa leso, anainama Namwambia bibie, ni mara pili tunaonana Na sidhani kama ni mbaja, iwapo tukufahamiana
Naitwa Vicky, na miaka 22 Ni mtoto pekee kwenye familia kitajiri
Oh, naitwa Jay, ukiniita fara haukosei Na naishi kwa nguvu za macho, siku zenyewe zisio gay Alishuka toka garini na kusema
Jay nakupenda
Anaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata denda Nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma
Tafadhali penzi Jay, jamani inolea huruma Acha kubeba mizigo pana nani kwa le mchuma Tuende
mbezi
bichi kwangu upepo na
pavuma Kiliza Vicky, napenda tuwe marafiki Lakini hali yako utakiri kuwa na mtu wa dhiki Hata wazazi wako na mini hawatafiki Tajiri na tajiri, maskini sitaaminiki Nafuta kiboko mwezio ili sishushe hadhi yako Mimi sistahidi hata kuwa kitakazi wako
Tafadhali Jay, usitamke maneno hayo Naomba unielewe haya machache nasemayo Hadi huu wakati mimi ni kupenda kwa dhati Kukubali niwe wako nitajiita mwenye bahati
Nimeelewa Vicky, naomba niwaishe mzigo Tajiri ni mkorofi, anasubiri migo migo Na kila nikichelewa mwezako napata kipigo Nasaka na dumba, jua na mvua kwa mpigo Tuliongea mengi, akanipa hera za matumizi Sikuwahi hata kusiona nilikuwa kama jizi Niliacha kubeba mizigo, pesa yetu likaota mizizi Watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi mkwito. Swala kwenye kwa wazazi wake halikuwa zito. Walifurahi sana kuniona tukafanya tambiko. Walisema Jay, maisha Vicky yapo chini yako. Tumefurahi mmependana kumlea ni jukumu lako. Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa. Watu hawakuamini kama mimi Vicky nitamoa. Ilifika siku ya siku mentali Jay ndani ya jumba. Na Vicky ndani ya shera hakuna uchawi wala ndumba. Tulishikana mikono ni nderemo na vipigo. Tukafunga pingo maisha kanisani bila fujo. Furahi sio kifani lilifanyika bonge la party. Watoto Uswahilini walibeba wadi kwenye shati zawadi zilizagaa zilikuwa nyingi tena kem kem baba mkwe alichukua benzi kiwanda nyumba na bm hata zawadi nyingi kutoka kila sehemu nilikumbuka nikacheka nilipoteza na wale madem mambo so daktari nipo na Vicky ndo my wife kidume na ng'aa wanajigonga shenzi type nilipokuwa lost nilikwepa kama ukoma mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma sasa hivi napeta na badili gari furu kipupwe mlio nicheka wanataka ardhi pasupe naelekea kilingeni na wapa dili machizi wangu tena mara kwa mara
siwezi kuwacha asili yangu. Viki ni Jay, Jay ni Viki Musterei, kutoka ndani ya dhiki sa kila siku sherei.
Soke kamati mobali ya mokao ye akoyebisa mwasi ndenge mokili bandaka
lobola ye moto asala yoso ya mokili yoso pona kouye pe koloba nsima oba sumande
suka na likambo oyo
moka monene mobali oyo Sali koluka, bala ya yo na katiwana.
Monsieur Oyo, otika koze langai.
Yeah.
listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
In-depth news, analysis, and information, visit our website, voaafrica.com. That's voaafrica.com. We're always there for you.
Sita aquí, Cuba aquí, a pequeña, o si There's no tastier recipe around. The African Music Mix on the VOA.
Music Mix on the Voice of America. The African Music Mix. The best African music is right here.
Jane. Madam Jane. Na bangi din na posidin.
Jemila ne bono mutam kalambenge.
Papa no madam.
na proceeding.
Na posidin.